Yeah, my own. Got them feeling, John. Won't come on that time to gang. No more of an tunes of one. As a phone, look, over it to me now. Actually, high school, me no man's a kumbula. Lose focus, now we see our figure. Umshelum tando, muda bugisi, makai copas, manju ya ifunela. Actually high school, me na mangsa kumbula gasi. Wow, man coming ani. Bega manje ngoba, focus empile niyami, ngati kota angizo kona. Ubuyele mumba, lape ngezubtungu kona, beti ndlulo kota. Wonke umuntu akuthandukanya. Noma ungaba nomthunzi abantu bazofuna ukuhlala. Oba ngithi mina actually high school, mina mangisakhumbula kahle. Ntombazane size sluzi focus, ngabe siyawavikela. Umshele umthando, umuntu abuka isima kayiqobhas, manje uyayifunela. Akushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wama nkomi ngani? Angithi uyabona ukuthi wena waziyekela. Sewuqala ukuthakhela amagama ngameza umuntu onamagqubu wena. Wonke umuntu akuthandukanya. Noma ungaba nomthunzi abantu bazofuna ukuhlala. Oba ngithi mina actually high school, mina mangisakhumbula kahle. Ntombazane size sluzi focus, ngabe siyawavikela. Umshele umthando, umuntu abuka isima kayiqobhas, manje uyayifunela. Akushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wow, mangikomi.